waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Labada hogaamiye ayaa su'aalo adadag laga weydiiyey aragtiyadooda ku aadan arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin canshuur jaridda, isbedelada cimilada, iyo inay labadoodu yihiin rag la aamini karo. Malcolm Temple ayaa markiiba bannaanka soo dhigay khibraddiisa ganacsi ka hor inta uusan siyaasadda soo gelin.
I came here to Parliament at the age of 50 after a career that had many roles, including many in business.
Waxaan baarlamaanka soo galay aniga oo 50 jir ah, kadib shaqooyin iyo xirfado kala duwan oo aan waqti dheer ku soo jiray oo ay ka mid tahay ganacsi anoo inta badan la shaqeynayay buu yiri xaaskayga Lucy. Annagoo wada jira waxaan dhisnay ganacsi, maalgashi shaqooyin ayaana abuurnay, marka waan fahmi karaa sida dhaqaalaha dalkan uu u shaqeeyo. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sidoo kale bannaanka soo dhigay howlihii uu hore u qabtay oo ah buu yiri in Labourku taageerayeen in dhammaan Australiaanka fursad la siiyo, isagoo hore u soo noqday madax urur shaqaaleed, hooyo keliyana ay soo korisay, ayuu sheegay inuu fahmi karo culayska haysta qaar badan oo ka mid ah shacabka Australia.
I'm a person who stood up for the fair go my whole working life. I'm a person who has been in the workplaces of Australia, standing up for people, ensuring their
waxaan ahay qof u taagnaa cadaalad iyo in qof kasta fursad helo noloshayda oo dhan. Waxaan ahay qof shaqooyinka Australia ku soo jiray dadkana u doodi jiray, xaqiijinna jiray inay jiraan heshiisyo shaqo oo lagu hubinayo in dadka la siiyo mushaar ku filan, shirkaduhuna iyaguna howlahooda ay si guula u qabsadaan. Waana sidaan la doonayo Australia. Arrinta difaaca xadka ayaa hadalla kulkulul labada hogaamiye ay isku dhaafsadeen.
The melancholy fact of the matter is that Australians cannot trust Labor to keep the border secure.
Shame on you, Mr. Turnbull, for what you just said.
Malcolm Temple ayaa yiri xaqiiqda runta waxay tahay in shacabka Australia aysan Labourka ku aamini karin ilaalinta xadka. Shorten ayaa kaga jawaabay waa wax laga xishoodo hadalka aad tiri, Mr. Temple. Malcolm Temple ayaa la weydiiyey isbedelo lagu samayn doono lacagaha howlgabka loo dhigto ee loo yaqaano superannuationka haddii isagu uu ku guuleysto doorashada 2 July la qabanayo.
Superannuation is a critical part of Australian savings. What we have done is made some big changes proposed.
Superannuationka ama lacagaha kaydka loo dhigto howlgabka waxay qayb muhiim ah ka tahay lacagaha kaydka ee Australian ku dhigtaan. Waxaanu ku sameynay isbedelo waaweyn oo ka dhigaya mid cadaalad ku dhisan. Bill Shorten ayaa sheegay in codbixiyaashu ku aamini karaan Labourka inuu difaaco Medicareka, inay xaqiijiyaan canshuur cadaalad ku dhisan iyo guryo qiimahooda la awoodi karo. Wuxuu sidoo kale ku dhaliilay Malcolm Temple arrinta isbeddelka cimilada.
Malcolm, whatever happened to the old Malcolm Turnbull on climate change? You were so impressive when you were leading on climate change. Now you're just implementing Tony Abbott's policies. The truth of the matter is,
maxaa ku dhacay Malcolmkii hore markay noqoto arrimaha isbeddelka cimilada? Aad baad khatar ugu ahayd buu yiri markaad hogaaminaysay arrimaha isbeddelka cimilada. Haddase waxaad fulinaysaa siyaasaddii Tony Abbott. Runtu waxay tahay inaan ku kala duwanahay arrintaasi. Siyaasadayada isbeddelka cimiladu waxay ku salaysan tahay cadeymaha aanu ka helayno saantiistayaasha. Taaduse waxay ka timid Tony Abbott iyo xildhibaanada xisbigaaga oo iyagu dafirsanba isbeddelka cimilada.
Waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.